Taya majengo kuna vicheche bala, zama mpaka ndichi mwenye utashanga. Kuna vichenchele dembonge la sana, pretenda bala, ukaba na zina. Mchichi wa jama, nishida na nja, mtani kumechafuka matatizo patashika. Malaya kila rika, klabu patachimbika, pamoko sote, kameli kivyo vyote. Katiza kwa mtei, pita kona zote, mtaa wa makrimino, zinguo zinguliwe. Machali wamepinda, gangsta alafu kinda. Inastajabisha, tajiri mtoto zimba. Yani puwa yankidi miaka kumi memba. Imefika tamati, leba na timba. Life ula kita, bangi na mira. Vindu vimezaga, gesti vinapoka. H.U.H.
Smoke for niggas, snitch for niggas. Smoke for niggas, snitch for niggas. Smoke, 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 smoke for niggas. I'm a criminal. Yeah, smoke for nigga, snitch for nigga, say smoke for nigga, snitch for nigga, yeah, smoke for nigga, I'm a criminal. Kwanza naanza na hii aya ya kwanza, funguka kwanza, mana chapando ya kwanza. Kamata ganja, ukimbizane na wajanja. Maisha ni nusu saa, ukifunguka hapotei. Kama chocho za kwa mtei, life kitai pandi bay. Na kimbiza mchaka mtaka, yondani ya mataka. Hopu mnyama tawadaka, ya nimewalipua. Wanataka kunijua, mimi kutini ya jua. Kaa mbali utaungua, kimbilia kwenye mvua.
Smoke for niggas, snitch for niggas. Smoke for niggas, snitch for niggas. Smoke for niggas. I'm a criminal. Yeah, smoke for niggas, snitch for niggas. Smoke for niggas, snitch for niggas. Yeah, smoke for niggas. I'm a criminal.
Left the room, ila sila la miki. Let kitali, fanya niwe strong. Let kitani, kiki mi kiki. Let kitani, kitana washa ndumu. Oh no, teja abebeki. Kwa switi mina acti kama fool, mini mdianja. Mini mchezo ufa uzote nyanja. Napita, napitia mabiwanja. Ah, kwanza kitatu na ishki dalali. Mema nigga tuna lose faith mbali. Hali yetu siku uza vya kwetu. Rasili mali ni umoja wetu. Yeah, misi wazi mta. Yapo mta una mengi mabala. Siesikia la mkua tisikiliza ili song. Mia mia kavo yetu yetu san. That's right,
Smoke for niggas, snitch for niggas. Smoke for niggas, snitch for niggas. Smoke for niggas. I'm a criminal. Yeah, smoke for niggas, snitch for niggas. Smoke for niggas, snitch for niggas. Yeah, smoke for niggas. I'm a criminal.